since nimesign Sony Music. Sasa hivi mitaani nimekuwa unquepable thing, driving big cars, big nyash, big chains, na toto zimekuwa unquepable dreams. Riski alhamdulillah, kila chuma kikitoka ni cha moto na kwa ting tapa ting. Domana hizi nasty bars ziko nane, ilo kisika kwa mapepe naweza sema ni 16.
Fini guse miwa moto, nina mkwanja, nina mkoko, squeeze naishi maisha yote nilo yota kwenye ndoto. Alafu natokia Vienna kuja loko, big convoy kwa mama dingo straight napitia kingoko.
Fly na sitaji hata passport, sound zote nikinanda fucking scotch. Tena bado I'm hungry, cash boss, wakibana tunakoma na west coast.
Alafu kuna kitu amjui, squeezy aya mamba kwenda Ulaya yansumbui. Credit card, pesa inaongezeka aifungui, big boy, shida ndogo ndogo zinsumbui.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi, kila kitu ni presidential kizimkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Kila wakati siku ni party, sikizi watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati, sikizi nenda kama mirror ni check msafi.
Call that Uber XL, mana watoto wapu tisa hawawezi wakatosha kwenye normal. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo. AP watch, sipotezi muda, na wana masnichi wano kwa kama Yuda. Sipo turesi mkumoto mjuba, sikose mbinu za kivita za mafunza nizo chukulia Cuba.
Big drip, big eyes, big chains, maisha sevi ya mekwa full rap from the pain. If I want, sip again, to the top, to the end. Kwa wale wana numbe ni stop, ni washenzi. Look how we do, sinona naifanya kwa happy abidabidu. Michongo nani don't care, kana tokea juu. Ukisikia squeezy na pesa, yeah that's fucking true.
Timeless flows like I'm OBO. 104 gang swags kama OBO. Pull up on your beast like it's mine, hodi hodi. Dane kibanda chisimu na mpigia sogi dogi. Hawa rappers wana chana wana malani, vipaja oja vificha na bado havionekani. Kupima level zetu ni tofote zifanani. Mini king wakulani, sasjua wenzangu nani.
Left yangu iku private like my Nina. Kila kitu mini nacho kitu gansina. Pima iwe vocal vina, sulize kuswa toto wapu nyonyo Serafina. Kongo toto wa kikendo alabifu, mara mejipanga kama Miko. Mambo sija kuchuja sio issue, kama Playboy F9, yeah kila kitu.
Make a way as you sing a convoy, finna pull up in your party like a top boy. Class ish, flashlights, all eyes on sight. Bates on my way, swinging like a top dog. Shindana peki yako atamtani kwako hautambuliki. Kiki, kiki, bora hali ya hewa utatabiri, sisi hatu tabiriki.
Kila wakati siku ni party, sikizi watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati, sikizi nenda kama mirror ni check msafi.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi, kila kitu ni presidential kizimkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.